kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara mixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa gadda guyyoota 3 turu labsuu isaa, sigiga lafaa bulchiinsa naannoo kibba lixa Itoophiyaatti mudateen lubbuun namoota 6 darbeera jedhamuu fi qophii 7 kan ta'e qophii 2taas dabaree isaa eegnee isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Jaalannee gammada.
Atta moltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataarraaf jenne kunoo. Aanaa raayyaa Alaamaaxaaf magaalaa Alaamaaxaarraa buqqaanii magaalaa Maqalee keessa buufatanii ka turan jiraattonni 17,000 ol gara qe'ee isaaniitti deebi'uu isaanii ka beeksise bulchiinsi godina Tigraay gama kibbaa warri dhumaas har'a deebi'uu isaanii ibsee jira. Bulchaan godina kanaa Obbo Haftuu Kiroos sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ammaan booda kanneen deebi'an kana hojiin deebisanii dhaabuu dhimma ilaalcha argachuu qabu guddicha jechuudhaan hubachiisan. Baatilee darban 21 maatii isaaniirraa adda ba'anii rakkoo keessa akka turan kan ibsan buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti deebi'uu isaanii kan isaan gammachiise ta'uu dubbataniiru. Walitti qabaan koree eenyummaa raayyaa Amaaraa fi daangaa deebisiisuu ka ta'an Obbo Hayiluu Abarraa gama isaaniin 7 darbe sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoon Tigraay maqaa buqqaatotaan deebisaa ka jiru hidhattoota hiwaati jechuun deebi'uu isaanii kana morman. Obbo Haftuun gama isaaniitiin buqqaatonni deebi'uun mootummaa federaalaa waliin dubbachuun akka ta'e ibsuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira.
Carraawwan garaa garaan aangawoonni mootummaa Somaaliyaa ibsoonni kennaa jiran kan itti gaafatamummaan itti hir'ate jechuun Itoophiyaan ibsite. Amajji tokko bara 2024 waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa fayyadamuu Itoophiyaa fi Somaaliland kan addunyaa irratti akka biyyaatti beekamtii hin qabne erga mallatteeffameen booda Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti wal dhabdee jabaachaa dhufeen Itoophiyaan himannaa bu'uura hin qabnee jetti. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen Itoophiyaan irra deddeebbiin ibsoota dubbii kaasan kan aangawoota mootummaa Somaaliyaan kennaman itti dhiyeenyaan hordofaa jirtis jaleera. Dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Nabiyyuu Taddilaa ibsoonni aangawoota mootummaa Somaaliyaan kennamaa jiran kanneen dubbii kaasanii fi Itoophiyaas hedduu kan gaddisiisan oolmaa Itoophiyaas kan dagate jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Itoophiyaan ibsa kana kan baaste erga mootummaan federaalaa Somaaliyaa gaafa adoolessa 15/2024 darbe humnoonni nageenyaa Itoophiyaa naannoo daangaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti meeshaalee waraanaa seeraan ala gara Somaaliyaatti galchuuf yaalan qabadheera jetteen booda Somaaliyaan ibsa ishee keessatti daldaltoota meeshaa waraanaa seeraan ala daangaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti sakatta'iinsa taasifameen qabuuf yommuu jedhan dhukaasa banameen yoo xiqqaate namoonni 12 ajjeefamuu ibsiteetti. Waa'ee taatee jedhame kanaa mootummaan Itoophiyaa qulqulleeffachuuf yaalus odeeffannoo qabatamaa argachuu hin dandeenye jedhan dubbii himaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Taddilaa gama isaaniin. Somaaliyaan Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa ishee fayyachiisu kan Somaaliland waliin mallatteessite guutummaa guutuutti yoo hin haqne waliin dubbii kamiifiyyuu akka hin teenye beeksiftee ture. Ergasii asis waliin dubbii biyyoonni lamaan Tarkiyee Ankaraatti taa'aniinis waliigaltee malee xumurameera. Gabaasni kan Kennedy Abaateeti. Gama oduu biraatti yommuu dabarru immoo bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar dhihaa keessatti kan argaman buufata dahannaa Awlaalaa fi Kumaar keessaa godaantota 1,500 buufata haaraa Afxeex jedhamutti geeffamuu isaanii bulchiinsi aanaa Matammaa beeksiseeti jira. Jaalanne.
Bulchaan aanaa kanaa Obbo Dassaaleen Mogas sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti buufata ulaallaa keessaa ba'anii kanneen lafti jireenya isaanii daandii cina taasisan godaantota Sudaanis gara buufata haaraa kana akka seenan hojiin akka waliigalan taasisuu gaggeeffamaa jira jedhan. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR jalqaba torban kanaarratti sagalee Ameerikaaf iimeelii ergeen rakkoo nageenyaa kan qaban gara mooraaf xixitti geessuuf karoorfachuu isaa ibsee ture. Godaantonni kun gara mooraa haaraatti geeffamu laachisee har'a ibsa kan baase koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa murtoo kana kan dinqisiifatu ta'uu beeksisee mootummaan Itoophiyaa naannoo buufataalee kan jiru haala nageenyaa akka jajjabeessu gaafachuusa Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Bulchiinsa mootummaa naannoo kibba lixa Itoophiyaa godinaalee kafaa fi shaakkaa keessatti sigiga lafaa mudateen daa'imman lama dabalatee lubbuun namoota ja'a darbuu koomishiniin poolisii fi biiroon koominikeeshinii naannichaa beekse. Adoolessa 17 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kamisa kaleessaa halkan sa'aatii 8:00 booda godina kaafaa aanaa dechaa ganda moodiyoo Gombeeraa keessatti sigiga lafaa uumameen lubbuun namootaa darbuu koomishinii poolisii naannoo kibba lixa Itoophiyaatti dubbii himaa kan ta'an inspeektar Dajanee Asaffaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Balaan kun miidhaa dabalataa geessuu mala sodaa jedhuunis abbootiin warraa 148 naannicha gadhiisanii akka ba'an taasifameeras jedhaniiru. Haaluma wal fakkaatuun naannicha keessatti godina shakkaa aanaa beenchitti sigiga lafaa mudateen balaan dhaqqabsiisuu isaa inspeektar Dajaneen ibsaniiru. Godinuma shakkaa kana bakka gurra fardaa jedhamuun beekamutti gaafa adoolessa 15 bara 2016 rooba cimaa roobeen balaan wal fakkaataa uumamuu fi lubbuun namoota sadii darbee reeffi isaanii hanga ammaa hin argamin jiraachuu biiroon koominikeeshinii naannichaa beekseera. Torbaan darbe gaafa adoolessa 14 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti balaan sigiga lafaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaatti mudateen lubbuu namoota 200 ol kan galaafate dabalatee kibba Itoophiyaatti sigigni lafaa mudachaa jira. Yuunivarsiitii Hawaasaatti muummee barnoota jiyooloojii kan barsiisan Waganee Taalallin yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin haalli teessuma lafaa kibba Itoophiyaa sigiga lafaaf saaxila maala jedhanii rakkoon itti fayyadama lafaas waan jiruuf rooba cimaa roobutti dabalame sigiga lafaaf saaxila jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase. Gama biraatiin immoo manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa balaa sigiga lafaa kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Goofaa ganda Keenchoo Saachaa Goosdii keessatti uumamee lubbuu namoota hedduu galaafateef gadda guyyoota sadiif turu labseera. Gaddi guyyoota sadiif turu kun adoolessa 20 bara 2016 irraa kaasee kan taa'amu yoo ta'u guutummaa biyyattiitti alaabaan biyyattii, dooniiwwan biyyattii fi imbaasiiwwan Itoophiyaa biyyoota biroo keessatti argamanitti gadi bu'ee oolas jedhameera. Oduu keenya isa biraatiin immoo haleellaan jimaata har'aa gaggeeffame caasaa baaburaa saffisaa guddaa Faransaay kan jeequ yoo ta'u kan imaltoota 10,000 lakkaa'amaniifis kan tajaajilu tures jedhameera. Jaallanneen dabalatan nutti himti.
Kunis shira danquu kan olompikii paaris banamuusaa sa'aatii muraasa dura gaggeeffamee jedhan aanga'oonni. Haleellaan jimaata har'aa kun kan raawwatame magaalaa guddoo Faransaay kataate paaris sirna baniinsa taphootaa dura eegumsa cimaa jala utuu jirtuu yoo ta'u daawwattoonni 300,000 fi namoonni kabajaan afeeraman saganticha irratti argamu jedhamee eegama. Haleellaa har'aa kanaan miidhaan dhaqqabe ulfaataa fi suphaa humna namaa barbaadu waan ta'eef hanga dhuma torbee kanaatti imaltoonni gara 180,000 ta'an akka danqamantu eegama. Har'a ganama bari gochi manca'iinsaa qindoominaan qophaa'an kaampanii baaburaa irratti raawwatameera jedhan qindeessaan caasaa baabura biyyoolessaa Gaabriyeel Ataal. Itti dabaluudhaanis kun neetworkii baabura kanaaf miidhaa guddaa fi hamaa qabaa jechuudhaan tajaajilli tikaa yakkamtoota adamsaa jira jedhaniiru.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuun kamisa kaleessaa Waayit Haawusitti Pirezidaant Joo Baayiden waliin kan wal argan yoo ta'u hooggantoonni lamaan walii galtee dhukaasa dhaabuu Gaazaa kan bulchiinsi Baayiden torbaan hedduudhaaf dhiibaa ture keessatti garaagarummaa uumame furuuf yaalaniiru jedhameera.
Marin Jiotaf, America, Masrib, Qatar, Gidugalesa Gudate, Yada Ukasat Abu, Kanamota, Gaza, Ra, Boji Aman, Gisisua, Kasumas, Israel, Hitam Tota, Palestine, Tokoto, Kobilisaba, Sufi, Gargarsina Moma, Gaza, Kesati Dabalu, Kandabala, Tutundendeni, Yaru, Marisiston, Masri, Israel, United States, Qatar, Rarfan, Waligalte, Ukasat Abu, Marsasa, Di Yada Merati, Maride Vianijal Kabu Kamisarufu, Doha Keset, Walarguf Belamak Abatani, Wanjiranif, Israel, Marisis Totashe, Arkifachus Anifi, Marin Ammahangat Horban Ufuti, Akanjal Kabin Besiste, Netanyahu Nitantu President United States, Kamala Harris Walin, Alasir Nawate Walargani Rukunis Harris, Dula Filano President Tumash Sani, Erga Egalani Huyota Murasa Boda. Thank you all.
Kan ordo fajirtan kun sagale America saganta afan oromoti gara qopile kenya har afkinde fannet yo mudabarrumo gara Parisit sirna banisa olimpiki kanilalla tula dollar billiona lakam turistoni miliona lakama na kasumas atletoni kumata malakama ni fi humni nagenya hedun sirna banisa olimpiki Paris jimata har agalgala laga seni ratitasifamu duduba warajiranina jarra kesatti Magalan Yerujal Kabaf Durgomi Olympiki Kanakopesite Paris, Diekumsa Siasa, Halekele Sabada, Soda Wan Dandi Chofuto Kotok, Soda Covid Kul Asagalifi, Wamichilaga Nahojis Ishemudater, Gabasa Lisa Briant, Sagale America Faransai, Paris Rair Gite, Katanutriata. Kun Paris Bakka Turistoni Bay Enifi, Girato Paris Fedube Kam Tusanan Fakat. Gara bakkota murteessoo ta'an baay'eetti darbuun hin danda'amu eeyyam addaa yoo qabaatan malee dorgommii olompikii kanarratti tilmaamaan tuuristoonni miiliyoona 15 fi atileetonni 10,000 ol irratti argamu jedhame eegama garuu immoo warri Paaris baay'een isaanii dursanii ayyaana kanarraa dhiisanii deemaniiru tuuristoonni beekamanis irraa fagoo jiru Qindeessitoonni qophii kanaa immoo dorgommiin olompikii kun kan hin irraanfatamne ta'aa jechaa jiru dorgommii hiriyummaan itti mul'atuu fi naannoo mijataa akka ta'us waadaa seenaniiru sagantaan sirna baniinsaa jimaata har'aa laga seenni irratti taasifamu kan namoonni siyaasaa hooggantoonni atileetonnii fi namoonni bebbeekamoon addunyaa irratti argaman kan isteediyoomiin alatti qophii taasifamu isa jalqabaa isa taasisa.
I can tell you that at the very beginning it seemed to be a crazy
wanta anishinittimu jalqabarratti yaada fudhatama hin qabne fi ulfaata hin taane fakkaata ture garu yaada fudhatama hin qabne fakkaatu dhiyeessuu fi qabatamatti jijjiiruun yeroo isaa akka ta'e murteessineer ittaantuun kantiibaa magaalaa Paaris immoo gamasheetiin
dhugaadha Paaris qophooftetti faallaasaa amma dorgommichi ga'utti obsa fixanneerra oggoota dheeradhaaf itti qophaa'atii turre
Faransaay dorgommii olompikii kana wayita qopheessaa jirtutti qormaanni siyaasaa keessoo isheetti mudateera innis filannoo seera tumtootaa ammayyuu xumura hin arganneen lagni seenni olompikii kanarratti dorgommii bishaan daakuuf kan hin mirkanoofne qulqulleessuu isaaf maallaqni doolaara biiliyoona 1.5 itti ba'eera sodaan koovid 19 irra deebbiin Faransaay keessatti ka'eeru akkasumas duula lagannaa hojii jalqabameeru humnoonni nageenyaa 10,000 lakkaa'aman samiirraan daandiiwwanii fi lagicha irratti sakatta'insa taasisaa jiru taateewwan tokko tokko immoo ammumaa jalqabaniiru waraanni gaazaa fi yuukireen keessaa dorgommiiwwan kanatti gaaddidduu kan uumu fakkaata akkuma tapha kubbaa miillaa isa darbee irratti mul'ate lammiiwwan Faransaay mataan isaanii waa'ee olompikii kana miira wal makaa ta'e qabu Blanche Leridon Instituutii Montaignetti xiinxaltuu kan taate uummanni irra caalaatti waa'ee raafama siyaasaa jiru irratti xiyyeeffateera jetti
Pour certains l'indifférence et surtout en ce moment c'est-à-dire que
namoni amatoko halli siyasa ke satti taajru kan qala insifi nageñi sani addes garu paris ke satti namoni bayen danqawad ummamanira imman qaban o kanmo dula laganna hoji kanatti bayi araniru
garu mo kundamiti juko stelin jirata paris kante akas jela
a très fier
dorgomicha asit targachu kof gamachun qaba Hoggantoonni Paaris qopheessummaa kana argachuuf yeroo dheeraa qabsaa'aniiru. Qophiiwwan ji'ootaaf taasifamaniin alatti wanti guddaan hin beekamne tokko jira. Innis dhimma haala qilleensaati. Qopheessitoonni sagantaa sirna baniinsaa jimaataa har'aa irratti roobni hin roobuu jalanii abdatuu jala gabaasni Liisaa Biraayant sagalee Ameerikaaf Paaris irraa ergiteettu.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaa har'aaf qindeeffannetti dabarra. Ammas nu waliin tura. Magaalaa Maqalee keessa kan jiru giddugalli Ameerikaan Koornar jedhamu dargaggoonni ijaarsa nagaa keessatti qooda akka qabaatan gochuuf hojjetaa akka jiru ibsee jira. Giddugalli dargaggootaa kun xumura walwaraansa kan kaaba Itoophiyaa keessatti ture waggaa tokkoof erga tureen booda waggaa tokkoof leenjii akkasumas tajaajila laayibrarii kan kitaabota dubbisuu fi intarneetii kennaa tureera. Mooraa Yuunivarsiitii Maqalee keessatti kan argamu giddugalli Ameerikaan Koornar jedhamu kun Ingiliffa tolaan kan barsiisu yommuu ta'u Alam Tacaane giddugalli kun isaa fi dargaggoota kanneen biroof haala mijeessuu isaa dubbata. Jaalanneen akkattaa nutti qindeessiteetti.
Giddugalli dargaggootaa kun xumura wal waraansa Itoophiyaa kaabaa sana booda waggaa tokkoof leenjii akkasumas tajaajila laayibrarii yookaan kitaabota dubbisuu fi intarneetii kennaa ture. Mooraa Yuunivarsiitii Maqalee keessatti kan argamu giddugalli Ameerikaan Koornar jedhamu kun Ingiliffa tolaan kabarsiisu Alam Tacaane giddugalli kun isaafis ta'e dargaggoota kanneen biroo haala mijeessuu isaa dubbata.
Fedhii kootiin hojii tola ooltummaan hojjechaa jira. Dabalataanis Ameerikaan Koornar karaa marsariitiitiin akka barumsa argadhu carraanaaf kenneen Yuunivarsiitii Joorji Maasen irraa akkaataa barattoota dargaggeeyyii afaan Ingilizii barsiisan irratti leenjii fudhadhee waraqaa ragaa argadheera. Wiirtuun kun leenjii adda addaa waan kennuuf namoonni naannoo kana jiru dhufnee carraawwan jiranutti fayyadamuu qabna jechuun barbaada.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 baatee amajjii keessa hojiisaa kan jalqabe giddugalli kun xumura wal waraansa Itoophiyaa kaabaa sana booda dargaggoonni ijaarsa nagaa keessatti qooda akka qabaatan gochuudhaaf hojjetaa akka jiru waltaasisaan giddugala kanaa Shaashaay Quar ibsee jira.
Odeeffannoon dogoggoraa wal waraansa keessatti waan hamaa keessa nu galchee jira. Yeroo ammaa nageenya jiru akka itti fufuu fi ofii keenya akka waan hin taane keessa hin seenne akkaataa akka odeeffannoo dhugaa hin taane addaan baafachuu danda'amu irratti leenjii garaagaraa fudhataniiru. Leenjii kana erga fudhatanii boodas gadi bahanii yemmuu isaan hawaasa dammaqsanii argineerra.
Giddugala kanaan kanneen fayyadaman namni biraa Mirata'aab Barha barataa Yuunivarsiitii Maqaleeti. Innis akka jedhutti.
Xoornatu bohaalaa ba Tigraayi.
Wal waraansa Tigraayiin keessa ture booda nageenyi akka itti fufu taasisuudhaa fi leenjiiwwan akkanaa barbaachisoodha. Rakkinaawwan jiranuu fi furmaata laachuudhaa fi dargaggoonni wiirtuu kanatti argamuudhaan haala salphaa ta'een beekumsa adda addaa akka argatan isaan gargaara.
Yuunivarsiitii Maqalee keessa kan jiran barattoonni digirii sadaffaa yookaan PhD galma xinnoo giddugala kana keessa jiru keessatti torban torbaniin seminaara qopheessu hirmaattota seminaara kanaa keessaa tokko ka ta'e Aragaawii Gabra Mikaa'el akka jedhutti.
አሜሪካን ኮርነር ካብ ደኸፈት ወይ ንሕና ብዚ ኢንጌጅ ምግባር ካብ ንጅም
አሜሪካን ኮርነር ተጃጅለ እንኑፍላቱ ከሳ እንኒቶኮ ኪታቦታ አርገችውዳ ኪታቦታ ንዱብፍና ኮምፒውተሮታ እድፈየደምኑፊ ተጃጅለ ኢንተርኔታ ቀባ ካምብራይ ገልመከና ቶርባን ቶርባኒኒ አከሴሚናራ ከሰድ ቆፔሱ ደንዴኙ ኑፍ ሚጄስተኔሩ
አለቶታ ቦሪ ከተአን ደርገጎን በኩምሳ ሳኒ ጉድሱን ጅሬኛ ቀጄላፊ አብዲ ጋሪ አከ ቀባታን ጎቹ ወጀታ አከጅሩ ወልታሲሳን ግዱ ገለ አሜሪካን ኮርነር ከና ሻሻ ኢፕሴጅራ
ኮንፍሊክት ላይ ድህረ ጦርነት ላይ በጣም ብዙ እንትኖች አሉ ክራይሲሶች አሉ እንደሚታወቀው
አኩማ በየካሙ ወልዋራን ሰቦደ ረክና አዳዳቱ ጅሩ ደርገጎኒ ሐለድ ቢሚሳአተ ኢከሰ ጅሩ ዋንተ ኡበርባደን ኡረዲ ሙርቶከኑ ዳፊ ንራከቱ ረክነ ከነ ከሳ ባው ዳፊ ዴቡ ባሩምሳፊ በኩምሳፍ ቀባኑ ባው ዳፊ በከባሩምሰ ደርገታኑ ቀባቹ ቀቡ ረክነ ከነ ሂኩዳኒ ቃዋጅሩ ዱቹ ዳፊ ዊርቱንኩኒ ንገርጋር
አሜሪካን ኮርነር ደረሙን ካምበከሙ ግዱ ገሊ ደርገጎታኩን መጋላፍን ፍነ ከሰት ዶላ ጅም ባህር ዳር ድሬዳዋፊ መቀሌ ከሰት ከናርገሙ ተኡ ሙሉ ጌታ አስባሀ መቀሌ ራገባሴ ጅራ
አየ አመሞ ደበሬኒ ከንቆፒ ቶርበኒ ቆፒ ለበታቲ ከኖርፋጅርስተን ኩን ሰገላ አሜሪካ ሰገንታፋኑ ሮሞቲ አመስኑ ወሊንትራ ማቲ ለለቶተ ኢትዮጵያ ራ ካንለተን ኦቦላ ወንዱ በርቶታ ሰዲ ሰበበ ወይረራ ራሽያን ዩክሬን ረትታሲፍቴፍ በቀተኒ ቢየ ጀርመን ጅራቱ ኦቦላ ወንኩን ገሬ ሙዚቃ ፎሾ ሁንዴስ ጀለሙን በከሙ ሁንዴሱን በከምቲ አርገተኒሩ ቢየ ለለተኒ ጉደተን ራ ጎዳናኒስ አማ ሃለጋሪ ረከጅረን ዱበቱ ኮፒ ከነ ኢረዴ ቢቲን ካን ኢሲምብራንጌኙ ጋባሳን ኬኛ ኤቢሳ ነገሳ ቢየ ጀርመኒ ተርገሙቲን ከንዱብሰላ ኩኖ
ገረን ሙዚቃ ፎሾ ኦቦላዋን ዱበርቶታ ሰዲን ሁንዴፈመ ማቲ ኢትዮጵያራ ከንደለተን ኦቦላዋን ኩኒን ቢየ ዩክሬን መጋላ ሃርካፊት ለተኒ ጉደተን ራሽያን ወጋለ መድሮዋዌ ተ ዩክሬን ወርተሰና በቀተኒ ገረ ጀርመን መጋላ ስቱስጋርትቲ ጅራቹ የልቀበን አማ ማልኪ ሰጅሩ ኑቲስ አከሰገለያ አሜሪካቲ እሳን ፋና ቱርቲ ጎኔራ ኖርዶፋ
ኦቦላ ወንድ ወርቶታ ሰደንኩን ማቲ ለተቶ ኢትዮጵያራ በየ ዩክሬን መጋላር ካፊት ለተኒ ጉደተን አኮማቲ ሳኒ በርኖታን ኢዶላ ናጅሩ ደብለታን ሙዚቃ ሂፖፕ ረጥ የፈቹን ሄርማት በተለይ ማኩሞ ረሸ ኦጉማ ፈያቲን ካኑጀት ዮተው ኦጌቲ ወላንሰል ካነት ሼለ መፋ ማርያም በርኖትሪ ነግዴ ፊት ሩዚሚቲን ዲግሪ ለመፋ ቀብድ ኦቦለቲን ሳኒ ከሳ ከተሶ ካንታቴ ቱስናን ኦጉማ ጋዜ ሱማዳን በርኖተሸ ጥሙርቴይት ወጋለ መድሮሃ ወይተ ራሽያን ዩክሬን ወረርቱ ሁጂዳፍ መጋላ ጉድቲ ዩክሬን ኬቭ ካንቱርቴ ሃንገፍት ቡላውን ከና በተለም ግርማ ሎልቻ አከረት ያደቲ
ተርነት ጀመር እኔ ኬቭ ውስጥ ነበርኩኝ አባቴና እናቴና ህቶች ሀክ ውስጥ ነበሩ እና በዛን ሌት እኔ መተኛት አልቻልኩም
ወይተ ሰና አን መጋላ ኬቭ ከሰንቱሬ ማቲን ቆሞ ሃርካፍ ከሰቱረን ዱጋዱ በቹፍ ሪያንኮ ነትብል ብልቴ ሎሊጀል ቀበሜራ የሙናን ጀቱ ረፉን ደንደኝ ባዬ ያዳቱሬ አባኬ የትብል ብለን ሎሊጀል ቀበሜራ መጋላሰነ ከሳ ባሃጀ እርጋት ዳሜ ሰበቢንሳስ መጋላንከኝ ሃርከፍ ዳንጋራሻት ዋን ያቱፊ
በተለይም እርገጣምሰ አባሸት ዳመቴ ቦዳ አከጨራተ ህሪያሸ ደኝት ተርገምት ወጅነን ገረመጋላ ኦዴሳ ጀምቱ ትዴሙ ሳኒዱ በቲ
Is it true? I called my dad, I'm like, are you okay? He said, yeah, we went to the church. We're hiding in the building down
there. Baye muddamne turre maati ko fi hiriyonni ko wanke sajran odefanno bilbilan walge daraturre maatin ko walda kristiyana ke sadokotani akajirani fi nagata usani nattiman ani hiriyonni ko gara magala odessa jedamutti malle magalattinis tinno tasgabbi rawanturte fi shefilanne achis guyota kudalamaf turudandeenyerra
ኦበለቲን በተለም ሸለ መፋ መሪያም ግርማ ገመሸቲን ሎልች ወይ ተጀልቀሙ ማቲሽ ወጂን ወልዳ ከሰት ድኦከቻ ትሩዱ በተ ሰሬ ጉድ ፈታን አርገቹ ደቡ ሳንቲ ባይ የገዱሸ ዱበቲ
friends but our followers on Instagram they was telling us that we are that shame on you guys
you left your dog
you left your dog and it was so painful
yeah.
it is our pets
sareen kenya dukasa bombi sodate wamba dev ballesa guddano tidagama nani adetta social media re saree kenya argitanittu jenne yemugafen ordoftonni kenya tokotok akawannu tibeka saree kenya akalubbu kenya tijallennu basneganneti yade sani kenna turaniru saree kenya afura kenya lamafada
hato male warana boda wantundi nijirame biyedalo tasani ukraine hala sukanesa teke sagalte isanis matheo jilin bakachun gara poland achimmo german magala stuttgart bakachu dandaneru tiratton stuttgart hala garin isan simatanis afan sani dubachu dabun qorma ta gudda kate mariam ne dubatte
like it was so hard to start to learn new language for us deutsch is really not a language
del qabaratti afan hara barun ni ulfata kesuma afan germany ba ye ulfata taus dawata dawatan amma afan dutch kan baradufne ummata walinis waligalajira afan sani kan torbanit guyasham baracha jijirama guddara targamna
obola wondu bertota sadankun gare muzika fo show hunde fataneru akamit gare muzika tidufan
from childhood we were always singing together like
muzika jolma kenya ra kafne sirba gudden jalala muzika wan qamnu yero hunda welisa turre lola kana boda garu welisu umnan qamnu wanti umames bai e nujeke turre
hato male ergastut kart dufne le sirbu fiste welisu bai rakannus amma gara muzika kenyat debe hajira jedu
amma wala lobar se fitera director kenya ujin akata muzika tikinde sinufi nanwa kanatte hala concerti qoppe sinuretti mariata jira
garen muzika fosho bolawand bartota saditin hundefeme kun garfundratti dolana gakabu fi akasumasimmo dandeti sane fi muzika kalaka muzika tin qaban darance sudaf akawjetan nutimaniru kansi walen ture ane bisana gasati german frankfurtera
kun copy sporti sagale america saganta fan oromo torbanitti guyawitata esmitiyad odi one sporti ara ወዴ ፈኖ ሴና ድርጎምኒ ፊ ድርጎምቶታ ጋፍ ፍቴቢ ነሞተን ስፖርት ወሊን እኛቀበን እስኒ ጥየስን ሙጣታ ገልገላ ኑጫቃሱ እንደጋቲና ስፖርቲን ነገኝ ነገኝ ዋማራ
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖሮሞ ዋን ሆርዶፍተኒፍ ጉዳጎኔ ሲንገለቴ ፈና ቆፒለ ከኛረት ያደዮ ቀባተን ከሱመስ ኦዴ ፈኖውን ኑብራንገውላፍ ካራቶር መርሰሪ ቲቪ ኦ አፋኖሮሞ ዳካን ሚዲያ ለ ሐዋሳ ፌስቡክ ኤክስ ካንዱራን ትዊተር ኢምቤከሙፊ ኢንስታግራም ኑብራንገው ደንደሱ ዩቲዩብ ከኛስ ኦርፉ ደንደሱ ከሱመስ አንሐራ አን ምትኩፍቃዱ ጉላላን ቆፒለ ነሞዳንዲ ካራቶር ሚዲያ ለ ሐዋሳ ዲንተምሳሱቲን ትግስት ገመ ጉላ lan sur segale Matthew Grant producer Kenya Harra Elias Amare ugesota studio Marawalin Town copy Kenya Harra asmaratitu murra torbangari halkangari